Kom, super vibe.
Nanzirombo, yende tselwa ndi maondo, ekubayidwa mikondo. Bangono bangono, utamangitsa malodo, mabuye wanga alipo mpando, kulimbisa moyo. Koma ngondo ikachuluka, kumapeto kuli mpendere, kolotunda ukaula, kumapeto kuli chitsetse. Maluzi akaula, kumapeto kuli sherebe, kolochisomu chikaula. Mabedo kuli chimwe mwe ineyo ine
Itabambana
oh
Itabambana
oh
Itabambana
oh
Itabambana
ineyo ine
Itabambana
oh
Itabambana
oh
Itabambana
oh
Itabambana
Nikambeza ine Nikambeza ine Nikambeza ine Nikambeza ine Ndikuchoka basi peni peni Majeke kanini peni Ulimbika moyo ukaribeda
Ukaribeda
Uyesa kupanga bizinesi Usanja sanja mapulani Kindula kegu mangobeza lojeba Komandiga makara ni maziwa nime owina Chakera umwana wanga na umwana mbizo kwetera Makale sindina bese zose goma vengine wina Nye moyo ukombe holo uwawe Umabedo kuli mpendere Kolotunda ukaula Umabedo kuli chitsetse Maluzi akaula Umabedo kuli sherebe Kolochisomu chikaula Umabedo kuli chimwemwe Ineyo ine
Itabambana